Uthen uchanjani lapho kwiphoti awusukani madodoma mabota bodo umtapo lo sinto yakhe Thank you.